Paalamenti omulundi ogwe 12 ng'esinziira mu kisaawe kya Mefuge Kololo yalonze sipiika agenda okugikubiriza mu kisanja kino ekya 2023 nga simulala ye Jacob Oboth Oboth munnakibiina kya NRM era nga yafunye obululu 1241 yameze munnakibiina kya NUP Paul Mwiru eyafunye obululu 6 so nga teno Bahati Mao Ssenkaggale wa DP yafunye obululu 15. Jacob Oboth Oboth bwati bwe yawulikisa ebigambo bye ng'akuba ebirayiro ku kifo ky'obwa sipiika.
That I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
Jacob.